emotion again, oh. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not part from me. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not part from me. Walaita lai, obya de ramoma. Ifeneme no anana fomofo. Back then, those days, Uma get me for John Nega Pierre Ife. Right now, what is going on? Guinea Neme. Uma get me for John Madabara Yamba Neya Puta. Don't touch my child. Look at that, look at that. Ife Neme. Amaka 212 na Chumoke. Nambi 210 and SSEO. Remember then, Anyaka Nemuji na wanu moku. Anyaka Nemuji na wanu moku. I understand. Tijem na why they are still young. Tijem na why they are still young. Wahuku na they are still young. Uwani na nime ya. Uwani na nime ya. Onye jimadu jiko nwe ya. Onye meru madu meru nwe ya. Onye buru madu buru nwe ya. Uwani na nime ya. Uwani na nime ya. Onye jimadu jiko nwe ya. Onye meru madu meru nwe ya. Onye buru madu buru nwe ya. Train up a child in the